Daniel.
Black Market Records.
Vile niko hunting, blanda, jingen, choki, hunter, basta. Gaza, jamta, gwala, one done thing, ya you done gangnam. Party no fear, hini mada, one time, run the jungle, Tarzan. Oh my gosh, commando. These are my things, commando. Niko my things, commando. Commander in chief, amenyanya tomato. My gosh, commando. This are my thing, commando. Niko my things, commando. Commander in chief, amenyanya tomato.
Napenda Mary Jane, kesi asita kutoka. Ka, ka. Nashika kasinkie, just in case nipate order. Da, da. Usirudi kwa game, wesi smart, rudi ocha. Cha, cha. Your eyes on fame, nasi persona to chocha. Cha, cha. Yeah, nikika penda lazima ni spend. Na deka figure ka heaven sent. Inoma, inuka repeat again. Nikika penda lazima ni spend. Na deka figure ka heaven sent. Inoma, inuka repeat again.
Gosh, commando. These are my things, commando. Niko my things, commando. Commander in chief, amenyanya tomato. My gosh, commando. These are my things, commando. Niko my things, commando. Commander in chief, amenyanya tomato.
Washa kitu na upas. Kuna pedi ame roll. Tire kama dust na magyals. Wako juji ya mapaf. Yo shaba. Daga ring, daga woody grabba. Tukijipulizi yanga mashada. Zimera rubado tuko majaba. Hey girl, uko hota dan kiepa. Beta, Tony Topigon Gieta. Vile na kucheki ukimeremeta. Nina doshi mina dae kupepeta. Vile umeiva, we mwega. Alafu ni kubebe kwenye bega. Kuna weather, kuna weather. Situfike kwenye keja.